set kaygiyo sankun def la idilki inan tan ka soogey samu samu huna kala raray waxa tahay set kaygiyo sankun def la idilki inan tan ka soogey samu kastoy isa qadan sunta asha khalistay tidi wa saida tawri usidata wiri usidata kastoy isa qadan sunta asha khalistay tidi wa saida tawri usidata wiri usidata
abwaankii la holli waayey cabdullaahi maxamed deeq cabdullaahi siin laxankii cabdullaahi aydiin timcad codkii macaanaa ee mahajesto muusigii bashiir xanuuniye duubistii xanuuniye studio
Sudoma